ati lubalo yetu amuliranga ku radio hayinza okuba okwogera kwa nabakozi muna lubalo onagema yatanu ido motivatinga kwa bakozi banga komata ndiwo
kale bara ifene byo twala amagezi osobola okubanga weta samtsere kizibu katukome wano mweraba.
Tunonereze nsonga okuva yetandikira mpaka yebiwera wano mu program olutindo The Bridge.
Soga one fama omoyo gwa busoga
ebwe sawa dilimeka esawa isoko edoku nche
fuka investor woni MTN momo nga wesiga mwakapia akataika wansi wanusu luku oingiza magoba uliruna kukosobola nokwetolera yo akapia ko unaona wokendera nika ba star chikuminka gana 5 star musavu hash uluonde ku investor owakozesa MTN momo app enkola novu kwa kulizo bigobererwa MTN awalala titukomezekeka.
Soga one radio tulunga mizigo ekitongole echa Uganda Communications Commission.
Amawulira agesigika.
Amawulira agesigika.
Amawulira amasengedde era gagema ku buli muntu.
Gakutuusibwako
Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu
lyenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo.
Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasannyalala bw'osenya obbamu olusaayisaayi oba ogayizza ludda lumu.
Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority
awamu ne Better Life abaakugoka mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde ku ndwadde enkambwe nga ulcers, prostate mu baami, abaami abanafu, sukaali, pressure, abaakubwa stroke, endwadde zitawaanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde dendala nga basangibwa ku Catch Road ku kisa kya Mukama Akedi omwaliro gw'okubiri bakubire ku noti musanvu noti noti musanvu musanvu mwenda tano abiri mu bbiri
nkuchenda katoleza mukaga Soga One FM omwoyo gwa Soga.
Soga One Radio tulungamizi bwe kitongole echa Uganda Communications Commission.
Edda chika ziri bbiri ze zise ku sawe satu ezencho na ku olwaleero mwasuze mutya no banaffe oli kukyenda akawumuza mukaga Soga Nfama akadde kamuli gaffe ageesigika nze Ivan Bega musajja atagererwa nzaalo. Akulira eddwaliro ekkulu erya Jinja erimanyiddwa nga Jinja Regional Referral Hospital, Dr. Alfred Yai avuddeyo n'asaba abakulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti ez'enjawulo bayite bakaawo n'abatwala ebyobulamu mu disitulikiti zino okwongera okuwandiika abasawo basobole okuziba amalibu ag'abasawo abeetaagibwa mu kutuusa obujjanjabi eri abantu ba bulijjo mu bitundu bino ebya Busoga. Dr. Alfred Yai ategeeza nti embeera y'ebyobujjanjabi mu bitundu bya Busoga ekyali wansi olw'ensonga nti amalwaliro agasinga obungi mu gavumenti ez'ebitundu tegalina basawo bamala era nga bangi bannayuganda mu bitundu bya Busoga baboyana olw'obujjanjabi naye tebasobola kubufuna. Ono okwogera bino asinzidde mu musomo gw'ennaku essatu oguteekeddwa ekitongole ekya Busoga Health Forum wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu siyonna ekimanyiddwa nga World Health Organization ogugendereddwamu okwefumiitiza ku nsonga z'ebyobulamu mu bitundu bino ebya Busoga n'okulaba butya mwaka gw'ebyensimbi 2022-2025 Busoga bwekoze mu kitongole eky'ebyobulamu.
So we are encouraging the chief administrative officers to continue recruiting more health workers, also recruiting substantive district health officers who can help to improve governance, leadership and accountability in the district health systems. So that's one critical area we are looking at, improving the capacity of the district health teams and the health facilities to deliver. We are also looking at areas of community engagement. We think that we are not engaging communities enough, especially in terms of prevention. The disease burden here in Busoga is so high. We have a high burden of malaria, pneumonia, and diarrheal diseases. And these are diseases which are mainly preventable at household level. So we are trying to say, let's work together.
RCC w'ekibuga eky'Ejjinja Richard Gulumi Baliaino asinzidde mu somo guno n'akubiriza abasawo okwongera okufaayo ennyo eri emirimu gyabwe balekera okwenyigira mu bikolwa eby'okutuuka ekikeerezi ku malwaliro okubba eddagala n'ebirala kiyambeko abantu mu bitundu bino ebya Busoga okufuna obujjanjabi obwegasa.
Boy the late Midwaliro, by support of Kuanga, by Sawa and Dali Guirwa, Yonoida Sawaitan, who calculated her image, a garment, Okuben Beria, Bantu Beweza, near Mwen Okun County, Bobanga, Itagala, Tolikuwa, Bantunga, Bantu Yabuine, Gemoka, Dagale, Say Dagala Wiki, Dalevise, Bonkote, Dagale Zirao, Chivachi, which fine Chibi, Yeramo review meetings in Nenda Mlinge, Monsonga, Ruachi, a Madagala complex, Damadagala Kuba, Mpula. Madwale did Kuba Oninji, a Madagala Gelpijao, unofficial deliveries, the Madagala outside the facilities to take over the Rwanda.
Ye Paul Wayibale okuva mu Busoga Youth Forum asinzidde musomo guno n'ategeeza nti abantu mbitundu bino ebya Busoga nabo bennyini kizibu eri obulamu bwabwe kubanga basinga obungi balemererwa okubeera nga nate bagenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi ne basalawo okujaajaamya obulamu bwabwe ng'abamu bagenda mbikolwa ebitaliimu nsa okunoonya obujjanjabi n'olumu okulemera okukuuma emibiri gyabwe nga miramu ddala. Omusomo guno gutabye abatwala districts ez'enjawulo nsonga z'ebyobulamu abakulira abakozi mu districts zino okoteekako ne ba RDC okuva mu districts 11 okwetoola ebitundu bino ebya Busoga.
Aya eriyo n'abasoga be batawaanya ebyobulamu tulekera okukiringirira mu ngeri nti biki ebitawaanya abasoga kuba ekigambagana n'obulamu tikya basawo bonka aye omuntu weena niwe osookera kwerala ku bigambagana n'ebyobulamu there's a former director general of ministry of health services nga Dr. Mwesa Kali Kwidaku he was called Professor Maswa yakubanga nti health is made at home and is repaired in the hospital nti obulamu butekebwa tekebwa okuva gaka eno mu irwaliro oyinza kukola repair mu irwaliro eriyo bamakanika se wosuubira nti obulamu bwo obujja kufashioninga nga bubeera obuli olwa irwaliro n'oleka okukola ebibi eka ebikuwa obulamu obulungi nabo bayagaananga balikwongera kulwala bulwale nakulemererwa.
Ate wakati mu kwetegekera okulonda okuwamu okw'omwaka 2026 bannakibiina ki Democratic Front 6-12 be bakajja empapula okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ku kaadi y'ekibiina nga kubano kuliko abeegwanyiza obubaka bwa Paalamenti 79 abakajja empapula ku kifo ky'obwa President bali babiri era nga mu kiseera kino bali mu kuwenja buwagizi okuva mu bannakibiina kino ki DF okulaba nga babakwasa kaada ey'ekibiina okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Lubowa Henry akulia kachoke ebyo kulonda mu DF ategeeza nti kubano kuliko Mathias Mpuuga Nsamba n'omulala era ng'ekibiina kya kulangirira n'akikwatira bendera amangu ddala nga babiri bano bazizza empapula mu kakiiko ak'ebyo kulonda kaatwala.
Two DF members have picked expression of interest forms for presidential candidate. They are gathering signatures, but we shall tell the public when those candidates, there are only two, when they return forms. Either both of them will return, but if one returns, we shall definitely announce the candidate.
Aba DF bavumiridde enkyukakyuka ezikolebwa akakyuka ebyokulonda ak'eggwanga mu nteekateeka y'okulonda okw'eggwanga nga bagamba nti enkyukakyuka zino akakyuka zikola nga katambulira ku ntoli ey'ekibiina ki NRM.
Obutetereza y'emu ku nsonga gye tulina okuwangulirako abantu eyina kuba technical knockout ndi si buli kibiina kirina okwetegeka ekimala akati gwe bw'ogamba nti NRM teyetegese bulungi katujongereyo omwezi oba oli mukubba bigezo tuvumirira nnyo enkola eyo kubanga eragira ddala mu mbeera ey'okubba akalulu ak'enkunala nti tebaagala kuteekawo kalulu k'amazima na bwenkanya.
Ebyongo bitadde ku mabbali ate ye omukulu amanyiddwa nga Javira Dikusooka eyaddukira mu kakiiko ka tribunal ak'ekibiina ky'ennaali mu mukulembeze ke yateekawo okusala eggoye ku kwemulugunya okwali mu kamyufu k'ekibiina akaliwo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde avuddeyo n'alangira mu butongole nga bw'agenda okwesimba okuba nnamunigina ng'agamba nti ebyasabibwa akakiiko kano ka tribunal byali bwe yakiyita mu luggya. Kinajjukirwa nti Javira n'omukulu amanyiddwa nga Bishop Wandera Paul baddukira mu kakiiko kano nga bawakanya obuwanguzi bwa Alex Brandon Kintu Musayi Muto ku ky'okukwatira ennaali mu bendera ku kifo kya Kagoma North era bwe batyo akakiiko ne kagamba nti okusinziira ku byatwalibwa n'okwetegerezebwa akakiiko kazuula nga Brandon Alex Kintu Musayi Muto ayina kaadi eno mu butuufu ekintu ekyagenda maaso n'okubeera kinyiiza abamu kwaba baddukira mu kakiiko kano. Bw'abadde ayogerako n'owaffe Buyinza Charles Javira Dikusooka ategeezezza nti akakiiko engeri gye kasalamu omusango gwe teyali nnambulukufu bulungi era waakuvuganya ku bwannamunigina kubanga bw'atambula mu kitundu ekyo abantu bennyini be bamuyita okuddamu avuganye ayongera okubeera ng'akuuma ekibiina ky'ennaali.
Amazima gali gati ndi kukubiriza buli candidate oba buli mukulembeze yeye ibivuga akalulu mukalulu kaifeka naka NRM ne mvuyo bugabo jali emenye ngabe bijuba olwo kwendo kutasa HBNA chaifecha NRM bayide kubwana munigina kubanga nze buli muntu gwe ngeze zako kugera naye ari ko ko bavwenteira bali kujja kulonda abantu babibina bindi so mumbere iyo no kongera mu amani mu NRM nino kuidanga independent okusobola kutasa obwanguzi fe obwanguzi bw'ekibiina kyaife ekya NRM niwe wena osobola okujja wakola kokunonereza nzokwange kulaga nti abantu bali kuko bajaviira era javiira wazira afazali bajja mu bibiina ebindi balonda abantu ab'ebibiina ebindi
bannakibiina kye NRM abatamatira nakamyufu basabiddwa okubeera nga beegatta ku kibiina kya NUP gye bagamba nti eriyo demokrasiya ow'ekimemete bino byogeddwa omukyala amanyiddwa nga Rebecca Namuwumbya avuganya ku kadda y'ekibiina kya NUP ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Bugiri mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ono ategeezezza nti enteekateeka ez'okugaba kaadi mu kibiina kya NUP zitambulira ddala bulungi era temuli mu nnyo ttagali nga webirabikidde mu kibiina naddala ekya NRM asinzidde wano n'ategeeza nti bannakibiina kya NRM abaamegeddwa mu kamyufu baddembe okwegatta ku kibiina kya NUP kubanga enkola eyaabwe demokrasiya bamulaga lwatu nti wakimemette
sokeyo mukalulu ako ndidi nga kabairemu ebisubi bingi banji abafuniremu obuzibu be bakubye be baniziza be bayibye aye nendo okubakoba nti tubanirize eno mu kibiina kya NUP kubanga ife twavaayo okwidde okulwanira omuntu owa wansi omuntu omunayuganda okubona nti afuna emirembe mu nsi ye mbasaba muide mu kibiina eky'emirembe mutwegaiteku kubanga ife kaadi tulidigaba bugaba era muide mufune kaadi dyaife mu mirembe nga dizira mu nkeeyana dondona dizira mu kulwana kunakuna.
Ekikanga bakyagudde ku kyalo Bulungu ly'ekisanga omugomola y'Ebuyanga mu disitulikiti y'e Bugwe akawungeezi k'olunaku olw'eggulo eggulu bwe lyakubye omuvubuka wa myaka 12 egy'obukulu n'afiirawo kigambibwa nti omwana ono Medi ne banne babadde bagenze mu kisenyi ewakatanga okulongoosa n'okusaawa we baayo n'ayongera okulima olunaku olwaleero wabula enkuba n'etandika okutonya banne ne badduka olwo Medi n'asigalayo ng'akyamayiriza olubimbi nga waneggulu eryamusanze ne limukuba n'afiirawo omusasi wa Fivan Magemeso ayogeddeko n'abamu ku bantu ku kitundu ekyo okuli ne ssentebe w'ekyalo amanyiddwa nga Kabayire Muzamiru Magemeso ne battottola ku ngeri omwana ono gye yakubiddwa eggulu n'afa
olundi lwatandika okufunagalafunagala ku kyalo kino ekye Bulungu lwatandika okumyansa olukuba omwana abaire ali kuwakatanga ng'ali kusaawasaawa kugaine bamukoba yidda tugolole yakoba nti kamale ng'akabimbi kano munange eriyo omwami mulala gibeeta Juudi ye namukwata yidda tugolole yabanga akasigaire ati kamale ng'akabimbi kano ndikola ki ndikwida abaire akatambula kwetegeeza nga ikumi akakuba kamyansa kabwatuka ajiire okulinga enuma y'omwana abo okwogeranga naye omwana ali wansi yaseeta ku gaali ajiire okumwagaana ng'ali agaatanga ye ng'amaze okufa omwana ono kweza emyaka nga 12 era mu maka gaabaire akuumibwamu abaire akuumibwa mwami Kira Mawazi omwana ono ayeta mukazi we asenga era abaire asaalibwa eggulu bukoona era kale balikola nteekateeka yakugenda mugenzi ono okumutwala ewaibwe kubanga iseni maama we baba baafwa kale bano basenga bagaba n'abaana.
Abuna gabira mawulira gesigika era amasengende agagama ku buli muntu
gakutusibu aku
nana habu mouthwash ili dagale tufu
yenaka kasa mukujanja bendwa deza amanyo
amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamu olusayi sayi obuga izaludda lumu senyesa nana naiwe gendeleza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mufama sezo na nana yakakasibwa National Drug Authority
awamu ne Better Life abakuguka mukujanja njabiseddagala ly'obutonde ku ndwadde enkambwe nga ulcers prostate mu baami abaami abanafu sukaali pressure abaakubwa stroke endwadde zitawaanya abakyala ania ebifuba n'endwadde endala nga basangibwa ku Catch Road ku kisa kya Mukama Akedi omwaliro ogwokubiri bakubire ku noti 7
Busoga One Radio, tulungamizibwa ekitongole echa Uganda Communications Commission.
Kudachika zine kuminenye zise kusawi sa residential na kuruwaliro vino virango vya njaulo. Omusawu Abdulrahman, waluku vaito Habo Group, Omusawo Abdul Rahman walukuvaito group akole dempeke ezahabo ezimanyidwa nga vatite tablets ziyambe nya abami abanafuye mu butonde abali mu mugongo mugeje okusukiride nendwa deze chama. Omusawo yomona akole de prostate care tablets ziyambe nyo abami abagaziwa prostate ekikuvira ko kufuisa okumokumu olumu no butafuisa bulungi obo kufuisiza mukapira kinono kya bulabe kubanga kisobola kuvira ko prostate cancer. Dr. Abdul Rahman akole de ne ant ulcer complex tablets empeke zijanja bekirwadde kya alsa alusanga zikuletera olubuto okwepika obutafuluma bulungi n'ekifuku maaso bwoziraga jjalira osobola okubeeranga nate ofuna obulwadde obwa kansa w'omubyenda. Dr. Abdul Rahman wa Luke Vital Group ajanja bendwadde z'abakadde omuli abaluma omugongo okusanyalala amagulu agazimba amagulu agaluma n'okugwamu amaanyi mubiri aina n'eddagala lisobola okujja omuntu yenda kubitamiza byonna ajanja banendwadde ez'olukonvuba omuli ekiwanga hani ya sukali pressure n'endwadde zecha mamba chara. Kakati ya Luke Vital Group basange iganga au kumpina iganga high school opposite office za chirio wa LC1 eno Dr. Abdul Rahman abirubu na kuwa rabbalaza mukono omusanga kuruguru rude katosi kuna mugambe house mukame ena abirubu na kuwa ruo kubiri atenda mayingo omusanga ku Jinja Road okunina na mafuta ga gazi abere lunako olwokusatu onako olwalero ali busiera agenda kubere busiyao ku Alupe Road edwaire ali gudde era agenda maso nokebera nokujjanja bamwe abaine endwadde ezenjawulo ebusiya ku Alupe Road kumpi ne Bamasaka Seed School kakati asoka kukebera na aliokazule chikuruma na kuwa bujanjabi okeberebwa mu Luke Vital Group kwa abwerere kakati Dr. Abdul Rahman mukubire kusimu zino wa manga gwaine birwadde ebyenja uro esimu eri 0783283 Baroni and Sons abakolira akuma kasike mberenge akanyiga ebinyebwa nakuma akasaawa era nga bano bakola ebibajje n'okubisubula ebweru wa ggwanga ne babireeta kuno ebyomulembe. Aba Baroni and Sons basangibwa mu kibuga ekyejjinja Bugembe ku U-turn opposite Retage Energy Petrol Station balina akapya ke baleese basabulukuludde estate empya etuku erimbitundu bye nawankofu busu bwove namasoga nga ogende iganga ojjalaba ekipande ekiriko Powers Junior Primary School awe wali estate eya Baron and Sons era nga balina ne estate endala erimbitundu bye Kamuli Namayira budate mu town million 3 n'ekitundu zokka ogenda kwefunira poloti olaba ogenda okufuka land road ngono obupangisa ngogenze mba Baron and Sons n'obukadde busatu n'ekitundu bwokka okufuna poloti poloti za Baron zonnawe ziri tewali nkayana amazzi amasanyalaze n'enguudo okuteekako n'ebintu ebirala byewetagambula mu bwabulijjo weebiri aba Baroni bakkiriza n'enkola y'ekibanja mpola kale nno gwe ali eyo nga wandyagadde ettaka ku bbeyi rayisi genda mu Baron and Sons mu kiseera kino Baroni waali alindiriddemu enna baagala okugenda okulambula ettaka genda mulambula osonge ku poloti gy'oyagala ensimbi z'oyina mujja kutandikira okugatta mpola mpola anti n'enkola y'ekibanja mpola agikkiriza mukubire ku ssimu eri 0750 85 86 8 esimu eri 0750 85 86 8 ne 0770 82 98 84. Abasiduka events basangiwe kamuli mu town mita 5 zoko okuva ku roundabout ngo kutto lugende na mwendwa. Bano bakola tent mpya ezili original baddabiriza ne tent ezikaddiye bogula tent mpya mu Siduka events bajikutuletera wonna wojagala bakusomesa ebya tent eranga bakufunira ne t-shirt za ba member n'obutabo buvizira obwoku savinga batimba emikulu jonna baina ne ndongo ebukula bakubire ku 0758 52 62 12 oba 0760 75 92 61 okumanya ebisingawo. Omuyimbi Juma Mulokole nga walimu ne David Lutalo bakutuusa akakadda nyuma live concert lukoba ku lukoba bagenda kuyimba ennyimba zaabwe zonna okuva batandikira okutuusa olunaku olwaleero era nga David Lutalo atambudde ne bandi ye yonna tosubwa abazinyi empaka z'obugaali n'omupiira wamu n'abayimbi abasanyusa n'emizannyo egisesa okuteekako n'ebintu era bingi kaakati ebbinu lino oba ebivulu bino byakutandikira mu bitundu by'emakanga mu ssente Buyende ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogujja ogw'omwenda lugenda kubeera olunaku lwa mukaaga ate ng'ennaku kuzo mwezi musanvu mwezi ogujo gomwendo na kuruwa Sunday bagenda kupira ku Grand Park Gardens Bugembe opposite Cathedral Church olujuma mulokole ne David Rutalo bagenda kumaliriza ne kagumba mu kisawe kamuli genda kuzo mwezi 12 mwezi ogomwenda lugenda kupira luna kuruwa kutano. Okuyingira ebivulu byonna mutwalo gumugoka VIP emitwalo ebiri ate tebo ya mitwalo atano emiryango gya kugulanga osawa 12 ezolweggulo okubookinga tebo ba tiketi kuba ku simu eri 0753 76 3901 esimu eri 0753 76 3901 biwagiddwa The Answer Foundation ekitongole ekigiriza emirimu gy'omutwe ekisangibwa kitaka mu Jinja City ku masanyalaze agagende Kenya. Otambudde wano ne wali ng'onoonya obujjanjabi bw'omulembe ku ndwadde kutawaanya tobulaba kuzikiridde omukugu wuno bamuyita Dr. Bibu Mpanga. Dr. Bibu Mpanga musawu wa habo asangwe yiganga ebunyiro ku Mpanga Road ono agenda maaso n'okubeera ng'ajjanjaba endwadde ezikusumbuwa gwe wenna bw'oba ogenze mu ddwaliro okunoonya obujjanjabi ne bugaana mwekwate. Nawe atannagenda mu ddwaliro so ogende wa Bibu Mpanga ajja kuwa obujjanjabi obutuukana n'endwadde ekuluma alina ebyuma eby'ekikugu by'akozesa okukebera n'azuula ekikuluma olwo nolako obujjanjabi obukwatagana n'endwadde ennyini gy'azudde. Bw'oba olina obuzibu mu kufuuyisa ofuuyisa ku mukumu ofuuyisa musaayi olumu omusulo nga gubalagala oba ofuuyisa masira prostate yagaziwa Abibu Mpanga wainawo obukugu tolina bulungi maanyi ga kisajja oli luyongoyongo weekwata Abibu Mpanga alina endwadde ez'obukaba naddala abakyala nga kandidda olina ebizimba mu nnabaana olumizi wange ogenze mu nsonga z'ekyala obundula amazzi amakyafu olumu nga gawunya obaddiŋŋana mu nsonga weekwata Abibu Mpanga. Wone ekirwadde kya lusa kijjanjaba ne kiwonya ajjanjaba endwadde ya asima ekibumba ekikuluma olina ebirwadde bwa kookolo w'omulago olina obulwadde bwa sukaali pressure oba olina ekirwadde kya aniya Abibu Mpanga awo we yakugukira ddala. Olwomukaaga ne Sunday abeera yiganga ku Mpanga Road ebunyiro ng'akola ku ndwadde ezitali zimu ekaliro abeera olunaku olwa Mmanda opposite office za ndagamuntu eza Nira olwokusatu abeera kamuli ku Nabirumba Road okulinaana mwami Gabola mu miyemba awo wali sitowa y'emiguwa mukubire ku 0750 22 72 10 oba 0760 784 55
Sanya radio bingo bingo kubusoga wanu gwetu subwa no bingo
Sanya radio bingo bingo kubusoga wanu gwetu subwa no bingo.
Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabeiwe mukazano.
Alright them, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donkazana.
Wangulo obukaire kwe sente mama.
Buli muntu muwanguzi, nibusoga one, radio bingo. Nika star, ibidi muna nandala, star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN, koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga one radio bingo, ewagirwa, Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7 with the Busoga One Go app. You can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Chino nechiba kulugudo singo kuzisemi pire jebi kebindi ekitali ja RZ. Chino nechiba kulugudo singo boko sempire ja RZ ejo munda ni kunguru. Wabule mipira chino jimpa ile itembe. Tambula kulugudo na umalirifu ngoko zisemi pire ja RZ ejo munda ni kunguru. Ni RZ break shoes. Emipira jine ja RZ ejo munda ni kunguru. Takni break shoes okufam J&L Industries Limited. Jesigika tijisuwa. Atenga jisobula mnunji inokuro kutusa kumiru. Nyezi 18 wefunire mipira eja RZ ejo munda ni kunguru. Takni break shoes. Okufam
Okuva maduka gatunda spare, takuni garage, okwetolole igwanga. Tiwa kali kwewe ne kamitima, kunguto, singobo ko sempireja RZ, ejo munda ni kungulu ni break shoes. Okuva mu J&L Industries Limited. RZ, vugano obuvumo.
Otalieta irogo, amazima galindi, ejiru airecha cancer, ni mukenembia, chiriyo era chikali wo. Toikiriza kumita mbulu minga, Rays of Hope Hospice Jinja. Aba kwa nila mdistrict ya idhebusoka, nede etolo ire, bali wo. Baidanda mbuku kendezo mbulu mi, eri avalo ire, aba cancer, ni mukenembia, kuwerere. Baga anaidinda kuchira road, ploti kuminamana na ba. Baku kemere, okufa kusawa waina edho kuncho, paka sawa muenda, edo regulo. Avena maingo ne buyende okusaba kwaime kwa iribwamu kuba Rays of Hope Hospice Jinja bayigwire wo office daibwe mubitundu ebyo kuba ku 0 7 0 7 7 0 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
office jinja aba kutusa ko bubaka buno.
Akachiko kebio kulonda, aka Electoral Commission, kategeza bonaba wandisibwa, okuvuganya ku bifo ya bakadde, abali n'obulemu ku mibiri gyabwe, n'abavubuka ku district, ku site, nti okulonda kwammwe, kwa kubaayo ku nnaku z'omwezi zino wa manga, okulonda kwa bakadde, kwa kubaawo nga 15 ogw'omunaana, 2025, okulonda kwa bantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe, kwa kubaawo nga 18 ogw'omunaana, 2025, ate nga okulonda kwa bavubuka, kubeewo nga 19 ogw'omunaana, 2025, era nga abanaenyigira mu kulonda kwa bakadde kwekuli abali ku lukiiko lw'abakadde ku ggombolola mu town council ku division ne ku municipality nga n'abaneenyigira mu kulonda kw'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe kwekuli abali ku lukiiko lw'abalina obulemu ku mibiri gyabwe ku ggombolola ku town council ku division ne ku municipality ng'ate okulonda kw'abavubuka kwa kuyisibwa mu nkola ya electoral college ku district oba ku city ng'era abalina okulonda mu kulonda kw'abavubuka kwekuli ssente bw'abavubuka ku buli ggombolola town council division municipality ne mu lukiiko lw'abavubuka olwa youth council omuwandiisi ku nsonga z'abavubuka abakyala ku ggombolola ku town council ku division ne ku municipality omuwanika w'ebyensimbi ku lukiiko lw'abavubuka ku ggombolola ku town council division ne ku municipality n'omuvubuka omu aliko obulemu eyakakasibwa n'alondebwa ebibiina by'abaliko obulemu ku district oba ku city abanaakiikirira abayizi babiri okuli n'okuba omuwala eyalondebwa Uganda National Students Association ku district oba ku city n'ekirango eky'enjawulo kikomyawo
wasuzo otyo mulungi ekiro kyabadde kitya bulungi onarasoma kabatula tulungi
ebirooto
gakyalulumi ku makya omasajengibwe mukiro kyonna
wesulire nga bebi n'omufaliso ogw'omutindo
ate nga muwangaazi
mugongo
mubiri oguluma
kuwumula bulungi kyogere bakikuwe
Rose Form ensiya ebiro
iwe
mwana iwe nonye sente da mwana nazade yasindikira okuva kuluya ayo okuva kuncho ndi mulaini
zena ntyo okuva kuncho pwi 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 ndi mulaini kufuna sente diva kuluya binemye
mutebo ni abonia banaife aba big chief unity baidi okumala we kizibu eche cho kusimba laini bagabira abantu sente ediva kuluya bakusindikira sente kuva mu Western Union MoneyGram oba transfers ku sente da banku bacheyo ate kirunje ekindi ekibaliku sente da banku bacheyo tida kusimbira laini tukila weba kukolera ku banoba gani bwa iganga ku Old Market Street okulira na Soul View Hotel okuli ingiriza iganga municipal council primary school bay unit a wolwe nkole enu ngamu
sanya radio bingo bingo kubusoga wanu gwetu suwa no bingo
sanya radio bingo bingo kubusoga wanu gwetu suwa no bingo
Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabeiwe mukazano.
I write them, baba, mama, singa, dada, kuzesentu mbibili donkazana.
Kuwangulo, bukaire, wesente, bahama,
bulimu
mtu muwanguzi ni Busoga 1 Radio Bingo. Nika star, ibini muna nandala star mkaga hash. Kumukutu ogwa Airtel na MTN. Koze sa enkumibili donka. Tamu piniyo onige okay. Busoga 1 Radio Bingo. Ewagirwa Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board.
Musada wanga ya suzeo.
Nze tiri kuenda musada wa fruma fruma mangwa ideno. Nkubu uzevi anaka panchu. Mwente gashenda katono ze mukaga timu ulira. Bana mujia kumfu na muobu zivu.
Yehi mwabacha alaba video mkere okutu sinakuncho wanobuli runaku. Omtu sinambu mwenda nakapachu mubao mutanga timu di nabimufaku.
Kabiji.
Ni mwa mutaidinga Busoga wanu basengu ikeba vire yomuchivali.
Ojo.
Baize mchibuga wagati wene. Nga wakabita ku doctors at home at ku school lane. Ku plot one. Company jinjeses. Busoga wanu webajita ile kati.
Mbe ile ndi kuikirele wansi kuchivali. Aye wongkoba anti Busoga wanu basengu ike. Omfaneza ka transport kange. Kankonta o shigere. Mje ntuale chirango. Bambi kireka waliko kange. Tukazike zike. Nka wone.
Anguino, chiche chukukuma ango oja waigulu, awazira akule mesa.
Okubita mumubulamu, tichida na mukisa. Mfuireyo ino, okuba anti, ero okuba chenenda. Nekumakuma okufune chirunji, okuba mwebi ebine toro ire. Mkosa white star magic, okukumengo edange, nga dhipidia pidia, nuku unakalosa. Chinamba okule mbele haba andi bona bona, nengeri jensobo ire, okusigala waigulu uomu za anuguno.
Wow, echo chitufu, aba kule mbeze, bayayani robu wanguzi.
Funobu wanguzi, ngo kosa White Star Magic asinga mu Uganda usigale kungulu. White Star Magic tasagisa buchafu. White Star Magic all day fresh clean, the number one detergent in Uganda.
Necha macho chimu kulima. Fetulima ebimera bya fete bikula bulungi. Okozesa chijimu sachi.
Munange nze nkozesa Green Crop Fertilizer.
Chitofu dala Green Crop Fertilizer che chijimu sechiriko. Okuva Mutundu Agriculture Solutions. Nga gomulimi oteka mu kitono atena okungula chinene. Eranga chijira mu chichupe cheru. Chiyambe bilimo kulo bulungi. Okufuna emirandira emigumu nebikole bya kiragala. Chongero bujimu mutaka chitebuka mutaka ne chiyambe bimera okula mangu dala. Ngechijimusa chino chikola kasoli, enyanya, omuchere, emboga, green pepper, emwanyi, nebi merebi na binji nyo katigo mulimi duka misinde uwefune Green Crop Fertilizer mumaduka gondaga tunde vyo mulimi. Obo hizo kuwa kusimu kuziromu sa vziro mkaga atanu mbili chinana muenda kumi oba ziromu sa munana satu ziro nya ziro ziro aviri mkaga.
Juki la antifete tupakinga mbudomola Green Crop Fertilizer amera mchupa anjeru. Kale teba kufera
echijimusa Green Crop Fertilizer chinonye ko chanja ulo nyo.
Transform organic manure ne chijimusa chikolewa aba Africa Products Limited. Buwa kwese chijimusa chino omulimi weya gala. Evinime vyari vikonye bia meruka mangu. Chikemei mulio butagwa chemba kunikuibale vya tika ya tika nga vikari kubala. Transform organic manure avinga kairo muni miro. Yata angira nobu uko kuida muni miro yo. Kubanga chikolewa mirungo muli potassium, nitrogen, ni phosphorus. Chizirabula wekula mwa muntu ni kuitaka. Chikolewa mintu vya fibia butonde atenga chizirambutua. Uti omulimi we nana. Kabeji, obuboli, karoti, duma, evidandari, emwani, kota inevi indivinji nuka. kamala. Weita nile chiji musacha transform organic manure. Ngatoso wala kuchifuna mwipu milo na viwetaga. Umulimi we wala kumusa abuzi wa kubanga chiji musacha no chidiamu chichupecheru. Elanga kulikuwe chifana nye jinene cha green paper. Chawa andisi wa ministry ya agriculture. Elanga chaikirizi woko isi wabalimi. Chifune maduka guna guna gatu ndedagari ya bini mokweto ole iwanga lionariona. Okumane visingao baku bida kuziro musamvu musamvu ina. Ina muenda, itanu ina, abili na munana. Oba ziro musamvu ziro ina. Ziro munana, munana munana, munana mukaga. Nivana ifaba transform organic manure. Aba idio kutasambio bulimi.
Omutwe gukuluma, musujja oba maguru giga kuluma. Owuliro omuliro mu mubiri gonga weba sejiro, oba nyingo zezikuluma. Nywe eddagala lya Chocomel, liongera amaanyi mbasirikale b'omubiri gwo. Balwanyisa endwadde ezikuluma, n'ezo eziyinza okukosa obulamu bwo. Chocomel yakakasibwa National Drug Authority. Amwetaze, musange mu pharmacy ne mu maduka agatunda eddagala mu ggwanga lyonna. Ate gwaluma amannyo ng'oliisa ludda lumo, bussaayo ekyokya oba ekinyogoga nga gasannyalala, amannyo agaagoba oba agalimu ebituli, ebibuna ebiruma, nga bw'osenya bivaamu olusaayisaayi. Oba okuwunya akamwa, senyesa nana habu mouthwash tojja kwejjusa. Era weewala abafeere tebakuguza kkapa mu kkutiya ng'okayita akamyu. Kakasa nti ogula nana tebakuguza ekifaanana nana. Eddagala Chocomel habu medicine ne nana habu mouthwash lyonna lyakakasibwa National Drug Authority. Era esanga mu zifamasi ne mu maduka gonna agatunda eddagala wano mu ggwanga.
Anangi, buno obulumi afudde asinga kasitanguza obutwa. Obutwa bwe bugaana nga nkozesa omuguwa. Bwe binaagaana nga neesuula mu nnyanja naye sijja kusobola omuliro mu byenda, ebigere byokya, kati n'okumira sikyasobola. Kanfa, kasita ne mukama akiraba.
Kyeswa tewetta. Jambala tugende ewa Dr. Haji Rashid Sekidde owa INT EM Herbal Medicine. Ono mukugu mukujjanjaba endwadde ze bagamba nti zaalema. Omuli alsa, pressure, sukari, sickle cell, n'endwadde endala nyingi. Asangibwa Mukono ku luguudo oludda e Bugerere ate ab'e Busoga mu Musange Jinja e Kayunga Mafubira okumpi n'embagire petrol station ku luguudo oluva e Jinja okudda e Kamuli. Mukubire ku 0752 94 53 oba 0772 971 25.
Ku muliraano wali w'amaadi agatengaime n'ebifensiri we daalulira olwoni ng'omanya nti eriyo omusuddo ogwetese tese okulumba. Aye totya waire kiri kityo bakuleeta erimu amivakisi okutangira omusuddo gw'ensiri emyaka mingi n'ennyuma. Omusuddo gw'ensiri gubaire kyabulabe eyina eri obulamu obw'abaana abali wansi w'emyaka etaano nga kino nikibanafuya n'okutta obulamu bwaibwe ku bunkenke. Wabula gavumenti ekuleeteire enkola ejja okweyambisibwa okutangira omusuddo gw'ensiri era ng'okukinga kuno kujja kuba kwa doozi na eri omwana ow'emyezi omukaaga, emyezi omusanvu, emyezi omunaana n'emyezi ekumi n'omunaana. Era oteerabira nti litangira abaana omusuddo gw'ensiri nga kw'ote n'endwaire eddindi kamala dinamuyita. Buli kukinga kwa mugga kyalira kweyigengeza erikulira ino olunaku olwaleero. Mwami vakisa wa bwereere mukalamu ate nga mweteefuteefu okutangira omwana wo omusuddo gw'ensiri. Mukagwa oneetaba mu kulwanisa omusuddo gw'ensiri nga kw'ote n'okumalayo doozi eyina okumanya ebiwulawo kubira kw'aba minisitule y'ebyobulamu ng'obita ku 0800 00 00 mukaga.
Obubaka buno bukutuusibwako Busoga Health Forum walala n'ekitongole ky'ebyobulamu NIPAS.
Nekagwira wo bettinga nekagwira wo ku website yabwe yakagwira.tg bwe wanguli emotoka empya wishi buli mwezi boda boda buli wiki ate n'ebirabo ebirala bingi nnyo. Okuwangula genda ku website kagwira.tg genda wali bet osanye ku game yonna eri ku website oluyingire mu kazannya k'okuwangula. Kagwira wo erungamizibwa National Lotteries and Gaming Board. Enkula n'obukakuliza obigobererwa azannyi wabali waggulu w'emyaka 25.
Boda saba boda sambale saba kubuza boda boda boda
wanje mukaire nkutwaleku oli kujawo
mbesebo mbaye ndi kusaba kundagiriza kwesobola kusindikira sente nga wale jaji ofuna bali jamu sala kitono
nze je ndi ne wevu yonka reikira wale gansi akapanda akabulo ida kabona
iwe ni water id ngebye bizimu byona 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 wevu mobile money ebimalanga ino ne nkole mpiaka yokuweleza nokufuna sente mu bwangu obwe kitalo we wandise ninda ga muntu yo omukwira kwesa passport yo atewe refugee kwesa refugee card yo osano kwesa wevu card ya ife kusimu card yo na yona
Atenga tukupa kwa chitundu chila chonka. Kubuli chikumi. Okugeza. Bubatu uweleza mtu walo mulamba. Tukusala kwa nisu chikumi chonka. Ateo watu ulikuweleze mtu walo ikumi. Tuwakusala kwa nisu lukumi. Ateo ulikuweleze senta nisu yika milioni ndane mtu wala binetano. Au tukusala ku. Enusu mtu wa mlane nkumi vila bitano. Donka. Hidu kilanto kutayo. Nukutola ye sente. Kwa abwerere. Kuza sa wave mobile money. Okusaswa bill da masanyalaze. Amadi. DSTV. Okusaswa school fees wabanabu. Nebi ndiyevi kwa mwitu luboti nebio. Kubwerere. Okumane visinga wo. Obo kuikula account ni wave mobile money. Tukumila kuisi mwetali ya kutasulida. 0800 030 0 mukaga ina. Wave mobile money. Esente do. Divadido. Wave mobile money. Eko lida wansi wa mateka ga Bank of Uganda.
Chenda katoneza mukaga. Wee! Busoga 1 FM. Umoyo gwa Busoga. Chenda katoneza mukaga. Wee! Busoga 1 FM. Umoyo gwa Busoga. Soga.
asirisa mukwano gwetonova jangweno ndetela katamba la regina mulungi una vanta genda baby come show me some love so good day kukunde eche mamba you're living home cause I didn't call you back baby why many things are running in my mind why should I go broken hearted
Chenda katoneza mukaga with Momo Soga 1 FM Omoyo gwa Busoga
Munnage kanuke kadde koba dolindirira mu program ensena womanyira ebiri mayumba gabantu mu kisenge ne mudiro
muzeyo omwana wangu
omwasi wangu
chechikakasanga omwana siwo
yango bakuchitanda nalyo kafuna olubuto kaze yotasima
na pamusha mwamwamyo no yale kangenda ya miezi mukaga
etima efobitizi enge okusomozebwa awamu ne sanyunno
onona okubu joko ya bitegete ne muwa doctorate
mama mufu
ebichute mitima jabantu
umzee yo chamwabe
umzee yimwenda
eh olimbani tizetienda mukazi oyo mukazi ya kunditono kuna mukazi asebeza kumpa putwa
obusosoze ne restitute nakapacho wanokuchenda akatonyeze mukaga busoga 1 omoyo gwa busoga gwa busoga
mama na bonso mama na bonso
Yei wakera kucho kule taita kucho kuna kule wero kule taita kucho musada wanga ya suzeo
Nze tiri kuenda musada wa furuma furuma mangwa ideno mkubu uzevi anakapanchu Mwente gashenda katono ze mukaga timu ulira Bana muja kumfu na muobu zivu
Yei mwabacha alaba video mkere wakutu sina kucho wanobuli runaku Omtu sina ambu muenda nakapanchu mubawo mutanga timu di nabimufaku
Kabilichi
Ni mwa mutaidinga busoga wanu basengu ikeba video mchivali
Ojo
Baize mchibu gawagati wene Nga wakabita ku doctors at home at Ku school lane Ku plot one Company GNSS Busoganu webajito ile kati
Mbe irende kuikirele wansi kushivari Aye wongkoba anti busoganu base nguike Onfaneiza ka transport kange Kankonta o shigere Nje ntuale chirango Bambi kile kawali kwa kange Tukazike zike Nkawone
Uliriza wangu mlunji. Timu nakapachi muli mutia. Mwabale kutuuliriza. Panange mwabale kutuwa agara. Mkulika mutia bali. Munange. Tuwako miyawo mchibuga mama. Munange. Kandukua. Toda mkutunu wanyeza mchibari. Tatu chari kumazi. Munainga busoga wanu. 90.6. Ngata tusanguka. Nye mfunde, munange, nga tu senguka. Watu wa sengu say, mutonzi ya salao. Nga agenda chitu wa warrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr what ku doctors at home nga tuingira chibuga jija nga genda orcha nga tukono mola ku sukurureni plot nambemo chukama nange busoga wan already nambemo mu radio zona daba bwatu cheka ku nambemo plot twasenguse mama anyole twasenguse naye ali ku mugogo dodori twasenguse naye andi ku mugogo awali twasenguse naye andi ku mugogo arafati twasenguse naye mamu nanga chokabane okusaba kwa mwe kwa ICM kati nkolo kuva mande paka lwa kutano eyo je bayita busoga wan nakapachu bana mwe mwasabye sala ezo nazo mukama yazizem anti mutonzi ya salao kaka titu sanso balala kuchenda katonyeza mukaga tula turuse tule.
Alright, want to ye shower. Network de chatrese olwalero njagala wekanye wabulanga ku mulundi guno tulekedde mugo gwa program ensi eno. Program bingwa yesa sage juba de tuulirizanga ko muganda wange ngeri kumpewo za chenda katunyize mukaga busoga wanu nagamba tibusoga wanu ye radio yesinga mu East Central nokwetolola ensi yona anti mutufuna ku mutimbagano ani wakana ne bakolekeza bingwa na mige atudde mu show Liste tuta na kapachi onowe mwogela konji kakana kubawa ansasa geboji ugenda kuulira sawa nya paka mukaga obotu unize akaladio ngaba soga yomukeda baba oida kuulira ekole buwa kufaku mande paka wakuna ngatuli oko tutele dintende kakubaguli zako ya gara wambazi mutai duka ambilo kwa takaladio ulirizira kusimu uliwa mumotoka habari ku internet mjei obufuanga kuruno tugenda kuiga tugenda kusanyuka atono kaguje omujo kila ilio na jaza tabala wansa sagi leste tuta nanteza nakapachu kuchenda akatonyeze mukaga busoga wanu nzengeza kutuninga muka mama nkumile wa
chenda katonyeze mukaga. Wee! Busoga 1 FM umoyo gwa busoga. Chenda katonyeze mukaga. Wee! Busoga 1 FM. Umoyo gwa busoga.
Okay.
chokola nchifunye. Solo be.
Onyi daddy.
Pesa we yange.
Nekja baba banyango.
No, no, no.
Simara.